Najua kuiga ni vibaya ila ukatazi kujaribu tuzima dawa 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 tatizo kutibu twende sawa 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 taratibu ingaso lazima kusema kakimia pia ni jibu sawa respect all rule number 1 japo chuki zao wanaweka kwenye utani sasa unataka ufunike harufu haiwezekani uwe ni ujinga kama kazi za nje kupigia ndani horizon my face since a case rest usitest usipige kibesi kwa sauti sex I'm the best and I'm living life stress free so you can tell me nothing like my brother Kanye West you a new liar focus in your business move higher bamba bongo kazi mzee na full higher bo rudi chini brother hana bei ya juu mbaya kweli education is killer so Aziz keep flying four Mindo mtu wa kwanza kukuleta tizi chali yangu na ukasurvive kwa doo zangu maji utaitamma utatuma usipojituma unataka usikilizwe stories zenyewe huna mbwa akikuzoea na kufuata hadi msikitini mtu akikuzoea na kufuata ndotoni usingizini na unadise mapiano mempo tajiri ya sake mzee consistency is the key kwenye kutafuta mkate si hakuna mwafaka kwa hiyo matata yapo imanishi umekua kwa kumuita kaka baba yako una shukrani potea kwani wakubwa hawapo sisi tumekulea tumekufanya ume fika hapa na game ya Kenya kama msitu tu kiona kwa mbali unaona miti pamoja ndo mlivo celebrate ila ukisogea karibu hali sio shwari hakuna umoja kila kitu kipo separate I know you love then you hate then you love again I'm back again boy I stay back in the dark up in the kata cheni shenda na wakati then shenda dina wapi mbesha jua we ni hater I don't wanna wait to pay kwa mnye ndo anajua mguu sawa lost anganyo na vyuma hii ni natural power yani asali we shubiri kiso menambia ngoja sina haja kusubiri kama twendi njia moja zinaweza fanya majabu kipofu hadi akaona noma nimefika hapa kwa tabu njia zina kona kona wape wenzako jawabu kama umeshanisoma na uwezi shiba penati sababu umekula kona mtaji wa maskini akili nguvu bebea kokoto kipima rap ya bongo ndo utajua sio kitoto so kitaka kuhakiki miki boko namba moko we jaribu tu kunchimba beat utasikia voko umemshinda octopizo kuna tafuta matatizo for shizo manizo hizo kubwa jinga hater for no reason hivi upo wapi saa hii hii aina tusi la tusi itafuta baada hii hivyo ni sababu ya kulemba korasi mistari yenye akili na inakanya mpaka basi sio ni sababu ya kulemba korasi story inafunza na inakanya mpaka basi sio ni sababu ya kulemba korasi
tutelewana tu tutelewana tu
sio ni sababu ya kulemba korasi
hey bon
wewe you know that he do that
Respect the all fake. Look at you. I know you know me well. So do key.